Yeah. We looking for paper. We chase for paper. Yeah. We looking for paper. Man, they talk. We chasing for paper.
Angile malingo kikizwa mama impumelele seduze nami ngize ngifeza maphupho ngifuna kubehepha umndeni wami fisa ukuphila kamnandi ukuphila impilo kavolo funa ukuyokwanda ngifuna ukuyozama kumei noma isibani esincane ekhaya belale bedlile sokolile ngingenaluzo manje ngiveza maphupho okujabula umama kujabula ubaba of life seduze nami mina ngiyanoka iminyanga iyavula ngishaba phansi bavele bavuma bathi ngihlukile eloshuna muhla abahlosile ngeke uphike ngoba nguphiwe igama lami mina nguphiwe isipane esincane sobe sanele amabele alebelile kaye kuyobe wane avukuyozama avukuyobhanja
Vuga na uyofunizaga.